ukufika komhlaba angizange ngicele Nkosi ngicela umthathe Nkosi ngicela umthathe
Tick, 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 tick.